olwalira akwatidde ekibiina kya FDC bendera akalulu akanoonyereza mu bitundu ebyekwania Dokolo awamu n'ekibuga ekyerira okulaba ng'abaaye abamatiza n'okuba poloota nti bamulonde mu 2026. Yakwatidde ekibiina kya NUP bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo oluvannyuma lw'okuyugumya ekibuga ekya Arua olunaku olw'eggulo. Kaakano olwalira asibye mu bitundu ebyamaraca awamu ne Terego ng'agenda maaso n'okuyiga abaayo bamulonde era bamwesige mu 2026. Abeena abategeezezza nti ekiseera kituuse bonna beegatte wamu okulaba nga baleeta enkyukakyuka mu bukulembeze bwa Uganda awo ebitannaba kutereera byonna bijja kutambula kinnawadda.